kujya bwose nawe urumwana nk'abandi ko nta musore n'umwe ujya ugutesha umutwe aba bose baraza bakarya bakagenda ntibasubiremo Traverwa you wave queen wambara duke ngo bayage ese ubu kugiba dashiduka ubareke go critica kuri snap uri hit you got blue tick jambo no do pick kwa utanze kiss ese ubu kugiba dashiduka ngo bashake go profita ese bakugaye size yeah konsanze zikutarisha kuri make up booty show put it down, yeah, yeah. Rosa, Rosa, weba, kwangirichi. Doru wakuse, nibyo biguchi nige. Nungaku wajise. Just dancing, guess you look like a beast. Rosa, Rosa, weba, kwangirichi. Doru wakuse, nibyo biguchi nige. Nungaku wajise. Just dancing, guess you look like a beast. Kudashaka umukunzi nk'abandi ko byibuze udasa n'agakecuru se yeah when on our street we pivot a stick uri fowa kuma pics drip braverwa you wave queen wambara duke ngo bayage ese ubu kugiba dashiduka ngo bareke go critica KGL uri hit na Mackenzie's jambo no do snap kwa utanze kiss ese ubu kugiba dashiduka ngo bashake go go profita ese bakugaye size yeah konsanze zikutarisha wakoza ma booty for kuri bota matatu ni show yeah Rosa, Rosa, weba, kwangirichi Doru wakuse, nibyo biguchi nige Nungaku wajise Just dancing, guess you look like a beast Rosa, Rosa, weba, kwangirichi Doru wakuse, nibyo biguchi nige Nungaku wajise